نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وبينو أولنغا درود مدوا أي متسيدوا كفيقي لدرود إتاولنغيدوا حديث سيدنا عمر رضي الله عنه أو سمبغوتي مدوا ama tsakamila mlengalenga izi zorantausa kuti maduwawa samalutsa kupita kumwamba ngati durud sikutumizidwa kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam palibe guaranteed yoti duwayo ilandilidwa. Sayyiduna Talha radhiyallahu anhu pankhondo ya Uhud imeneyi ndinkhani yokuza na Talha pankhondo ya Uhud. Sayyiduna Zubair ibn Awwam radhiyallahu anhu akufotokoza kuti pankhondo ya Uhud mtumiki sallallahu alaihi wasallam adaphatikiza zovala zake za nkhondo pathupi lake zokwana ziwiri. Mkatikati mwa nkhondo mtumiki sallallahu alaihi wasallam adafunsa kuti akwele paphiri, adafuna kuti akwele paphiri komano sadakwanitse kutelo, ndipo adampempha Sayyiduna Talha kuti akhale pansi, ndipo kudzera mukuthandizidwa ndi iyeyu mtumiki sallallahu alaihi wasallam adakwela paphiri. Sayyiduna Zubair radhiyallahu anhu akufotokoza kuti adamuva mtumiki sallallahu alaihi wasallam akunena mau oti kwakakamizidwa kwa Talha kuti akapeze nawo shafa chiwombole cha mtumiki sallallahu alaihi wasallam pa tsiku la qiyama. Pankhondo ya Uhud Sayyiduna Talha radhiyallahu anhu adatenga nawo gawo ndipo adamuteteza mtumiki sallallahu alaihi wasallam molimbika kwambiri. Nthawi zonse masahaba ridwanullah alaihim akamakambirana nkhani ya nkhondo ya Uhudi mmene idayendera ankati tsiku ili lidali la Talha radhiyallahu anhu. Sayyiduna Talha radhiyallahu anhu ankamutchinga mtumiki sallallahu alaihi wasallam pogulitsa ntchito thupi lake adavulazidwa modutsa muyezo adavulazidwa kwambiri kufikira mpakana pa thupi lake padali mabala obayidwa ndi kumenyedwa ndi kugendedwa osachepera 80 kapena kuti opitilira 80 ngakhale kuti dzanja lake lidafa iye adapitilizabe kumenya nkhondo ndi kumteteza mtumiki sallallahu alaihi wasallam sadafune kuti amusiye mtumiki sallallahu alaihi wasallam yekha.